downloaded from ilovesadmusic.com.
It's me, your boy, Swan. I got city on the chorus.
Let's go.
Tell me, now I need so long.
Siku kusura mami ona nilikomu pressure. Nikuuza bazo ona sikapona kuteyesa. Sininga kusura tina kujujula. Kukusia mumpepo mwonga junjula. Ninji shiva wanako kupapata dia. But please na papata please bebo sana siya. Njiwa weka ni makonda baby nilipe wakumbali. By the way treat you ni makufaka muhali. Unifusa musha musha ni kuyanga mwaukali. Kulebanga ni pase lavu yako ni patari. But if 44 sebe umafuna ni makupasa. So I sing to me ni kengi opesa answer. Mami, siku kusula ona. Nisiwa kalafuka tukarito zingi niko gona. Mapesha ya nipiri kicha futi suma ona. Iwa mumuti mauti alipesha koma. Awe mami, mkalata mkuu. Once ukaena wina nzampeza kuu. Jama jiwa weka ni makonda tikashana. Palama mupepe baby washana. Palama mupepe na ukusia na kana. Jiwa weka ni makonda tikashana. Kalafu unipasa, baby ni kabana. Nati baby ni kabana, slide.
Tell me, ngawali sula.
Tinale kusura beba kanteo. Always be with you and do the thing to be well. Inshtai, always in babiza. Mwati think something to make our life ease. Sometimes ni male mangati natoka mujuti. Bondi again umbika mpulesha foot. Nikatoka kumazoba sometimes ni male. Maumaona munga nina wakumbali kapena. Okay mami nishini nshiwe. Tell me the problem wine shishiwe. Wishe ni vitani mami veofuna ni kuchitile.
Gani na kusura ngati sini na kukwatile.
Tell me na wali sula.
Yo, this is how I do it. Bless him, cheese. Grey River, at Shineapple, Lux Bizzo, Zabob, I see ya. This is how I do it.
Bongo's flavor.
Fantastic music.
Straight from the pot to the plate. I know we have to cook this one for you. Another Bongo Records music production, baby.